Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika murayumvira mu Burundi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho kandi kuri internet ni kuri wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Naho ni mujyeyo mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga uko kirimo gihita.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri isanga. Mu Rwanda ibura ry'ibiryo by'amatungo ni ikibazo cyane cyane mu gihe cy'izuba. Icyo gihe bikajyana n'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa nyine by'amatungo, n'ibiciro bikazamuka, umusaruro ukagenda uba mutoya. Turaganira ku bisubizo. Bamwe mu rubyiruko barangije kaminuza bishyize hamwe bakora koperative yitwa Uruhimbi Kageyo mu karere ka Gicumbi, intara y'Amajyaruguru. Iyi koperative ikora ubwatsi bw'amatungo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uretse ibyo kandi batanga n'amahugurwa ku borozi b'amatungo. Umutumirwa wacu ni Jackson Karara, ni umuyobozi nshingwabikorwa wa koperative Uruhimbi Kageyo. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Karara, uraho neza? Niko ko tutakumva neza, urasa n'uvugira ahantu hari Nyiramubande. Sinzi rwose.
Yego, nahindura.
Ye, byaba ari byo byiza.
Aho nimo kuvugira.
Ye, kuko rwose byari muri Nyiramubande neza neza. Ubu ngubu ye ndumva ari byiza kurushaho. Ye ndumva ari byiza kurushaho. Nuko ngushimiye cyane rero nyine kwigomwa umwanya wawe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Mukanya mwiri buriro mvuze yuko mwari urubyiruko rwarangije kaminuza, none mushaka iki gisubizo? Abandi muri kumwe ni bantu ki? Mwese muri urubyiruko mwize hamwe, mwize bimwe?
Nakoze cyane uko bwabivuze. Ubwo neza ni koperative ihuzwe n'urubyiruko rwashoje kaminuza. Bose ni urubyiruko, ni cyo navuga. Kandi twize ibintu bitandukanye. Hari aho bize za agronomi, abandi bize fonabilite, abandi bize ibijyanye na ibarushangware cyangwa statistiki n'ibindi bintu, harimo n'abandi bize z'ubuganga cyangwa ubuhanga mu bijyanye n'iby'imiti cyangwa farumasi.
Nuko noneho rero igitekerezo cyabajemo gute? Aho kugira ngo mujye gushaka akazi nk'abandi barangiza amashuri bagategereza gushaka akazi ahandi mu bandi, mwebwe igitekerezo cyabajemo gute?
Cyaje muri bibazo tubona biri muri komunite cyangwa mu miryango rusange, aho harimo ikibazo kijyanye n'amatungo. Wabonaga kicuru bazinduka mu gitondo n'imifuka ku mugongo, bashakisha ubwatsi bw'inka ku mihanda, ku ruhande y'imihanda, abandi bajya mu bishanga. Tumaze gutekereza ese ibibazo bizakinga gute kugira ngo tubone ubworozi buteye imbere kandi bize bikomoka ku matungo biboneke mu buryo bihindukira abantu. Noneho ikintu kibazo kareba se ubutaka bufite uyu munsi mu gihugu kirahagije mu guhinga no korora. Dusanga ko abaturage magana barimo kwiyongera ariko ubutaka bukagira ngo babutoze. Noneho kuri ya bibazo bibiri cy'ubutaka butoya bituma cyangwa ibyo abantu bashobora guhinga no korora bitaboneka byose icyarimwe ari mukamizi. Ukanareba ibigo by'amatungo bihinze ku isoko byatumye bimwe twongeye gutekereza mu buryo bugari bwo kuvuga ngo tugomba gutema ikibazo ariko tukiyongeranyira amakuru y'ibibazo bihari. Ni ukuvuga ngo rero yazo yari kashakira igisubizo kandi tugize ingamba nawe gukoreza amahirwe mu kubaho kwawe. Noneho tukanahanga indi mirimo mishya ishobora kugera ku bagenzi bacu bafite kandi cyangwa ubumenyi butandukanye kugira ngo tuzuze amwe mu mitangire igihugu gifatika cyiza.
Nuko Jackson Karara, iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine, ahubwo nyine nk'uko natangiye mbivuga n'icy'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire uwa mbere hanyuma nawe mwiganirire. Yitwa Rukundo Charles. Rukundo we, Rukundo
ndabumva,
urahura komeye.
Yego, ndashima Imana.
Watubwirira umutumira aho uherereye?
Yewe, merereye mu ntara ya Ngozi, ni Burundi.
Yee, nuko igitekerezo cyangwa se ikibazo?
Yewe, ikibazo mfise.
Yego.
Ni ukuvuga ikintu yosije yanyoheye cyane amaze kuyiraba. Ati kukuntu ibintu bino i Burundi byo kugaburira ibicungwa bikunda kubura cyane. Ndashima yuko yotubwira uburyo akora ibyo bintu akatubwira yuko bitanga umusaruro neza hamwe nk'ibicungwa byo mu karere abaherereyemo bishobora kuronka ibyo bifungura narya. Ubu ibintu by'amashyamba bigoye kuboneka, usanga ahantu aho kukura ibyatsi byo kugaburira amatungo bigoye.
Ye Rukundo, urakoze.
Yego.
Ye. Nuko Karara, wamusubiza iki rero?
Yego, niba namubwije neza mu kibazo arimo kuvuga cyane na ibyo bibyo by'umutungo mu gicuzwa, nibyo?
Yego, n'ukuntu mubikora niba bitanga n'umusaruro.
Yego. Nifuza kugira abose barimo kutumva yuko ikoranabuhanga ryacu ni ikoranabuhanga ryo kutugira ibiryo by'amatungo mu mirima mitoya, mu hantu hatoya cyane nka sentimetero make, tukoresha metero 11 kuri metero 7, kandi tukabasha gukora amatoni 29 y'ibyatsi by'amatungo buri cyumweru. Ni ukuvuga ngo ntabwo dukeneye ubutaka kuko duhinga mu matajeri, duhinga tujya hejuru kandi amazi akagenda agarukamo. Urumva rero niba umuntu afite igice kimwe cy'inyamake, reka mfate urugero cy'ibigori, basaba rero kimwe bitatu by'ibyatsi, niyo byatsi bagabura inka ku munsi. Urebye kugabura inka byatanga ubujyanama, niyo nina kugabura inka kirinda ku biro byayo. Ariko niyo kire kimwe n'igice ubonye ubwatsi ibiro kimwe bitatu, iyo yagabura ingurube eshatu. Ubundi ni igisubizo gihamye cyiza cyo kubona ibiryo, kandi icyumweru kimwe kimwe ubundi ibiryo kuko ubibona umunsi wa kane cyangwa iminsi ibiri gusa umaze guhingamo. Ibiryo by'ingurube, by'intama, by'ihene, by'inkwavu ubibona umunsi wa kane, iyi nka ni iminsi ibiri. Urumva rero kandi ubasha no kuyitegura ibiryo by'amatungo mu gihe cy'izuba n'igihe kitari cy'izuba. Habayeho igihe kimwe kinini kiba tubasha gukora ibiryo by'amatungo kuko kitabangamiye imihindagire y'ikirere. Urumva ni igihe kinini cyane, kandi urugero rwiza naguha ni uko mu bushakashatsi bwacu twakoze kugira ngo ubone ikintu kimwe kizaza. Yaba umaze gufata ubwato utekere kimwe ukabasha kubona ikiro ibiryo by'amatungo bike. Kire kimwe kitanga ibiryo by'amatungo bike iminsi itandatu. Wakoresha amazi angana na miliritiro 200. Ni ukuvuga ngo litiro imwe ntabwo yuzuye. Kandi ariya amazi agenda agarukamo. Ni igisubizo kiba n'ahantu aho hari izuba ryinshi. kandi technology ikana kwanza kwa kwimura ukaje na handi hano n'umworozi ufite inya 10 ya parametro 8 kane kuri metro gatatu kane kwa bashongera inya zo 10 umunsi kuwundi
ye Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'ibura ry'ibiryebwa by'amatungo ariko kubisubizo abasore n'inkumi bashyizeho koperative yitwa Uruhimbikagiyo ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda bakora rero ibiryebwa by'amatungo hanyuma nk'uko umutumirwa Jackson Karara amaze kubivuga bitanga umusaruro Jackson Karara niwe n'umuyobozi nshingwa bikorwa wa cooperative Uruhimbi. Karara, kuri telefone dufite uwitwa Rugwiza Ngoga Janvier kana we mukuzanire. Rugwiza Ngoga we.
Kumbaye Thomas Kamirindi.
Urahura komeye.
Mwa cyane Thomas Kamirindi.
Bwira Karara aho herereje.
Mere umere mwaje pomo karere ka Kamonyi.
Yego.
Nagira ngo habwo dutiganira cyaje gikenewe cyane. Uko ikibazo kibwa y'amatungo kiri hose ahubwo umugenye mfite bakorera mu karere kamwe si cyangwa baba barabajije no kugera mu tundi turi hakaba ari nkande wenda bafite amasha umuntu yabasha kubagana
Karara mukorera mu karere kamwe gusa ka Gicumbi
murakoze cyane aho kikaba gikuru kiri Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru ariko arimo n'indusha amande masamu abiri kimwe kubaka muri mu karere ka Rubavu na kandi mu karere ka Nyabihu ariko ntabwo bituma nabibuza twebwe gutanga kugemura aborozi kuko turimo kugemura uturere kamwe uyu munsi mu gihugu ubu nubwo turagira Kamonyi ariko tumaze kugera mu karere ka muri Gicumbi harimo Gatsibo harimo Kayonza harimo Rwamagana harimo Ngoma arimo na Gasabo
none ubwo ku Kamonyi muzajya uryari
turimo turagura ibikorwa byoro kuko muri kisantene muri kigihe kimenshi urabona aborozi barimo baratugana cyane benshi babanje no kutumenya aho duhereye ariko ngo turimo kwagura ibikorwa byacu bitewe n'ibikoresho kugira ngo duhingemo ya gati harimo n'indi bino cya kabiri cyatangiyemo vuba yiba ko tuyingamo nayo nshasha ya kabiri iyo rimwe niba irimo kudufasha kugira ngo twongere mu wa musaruro ugere kuborozi benshi ariko irimo kwagura ibikorwa remezo kugira ngo natwe tubashe kongeramo n'abantu tugemura uyu munsi
Rugwiza Ngoga ndibwira ko anyuzwe muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Regis Officiel niko yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu Regis ya samaye ntabwo nzi ibyarimo niko se Karara hari akantu nasomye ku rubuga rwanyu yego byanditse mu cyongereza ariko rero nasomye akantu k'inkuru y'ukuntu akantu k'inkuru kuri website yanyu kavuga ukuntu sinzi nimba ari wowe byabayeho kwa papa wawe mutunze inka nuko amapfa ateye ibura ubwatsi n'amatara gabanuka cyane ibyo niwe byabayeho cyangwa ni umwe muri bagenzi bawe
Urakoze cyane numwe mu bagenzi bacu yagize ikibazo babonaga babonye bari bafite inka yari itanga umukamo mwiza ariko hajemo ikibazo cy'ibura ry'ibyatsi ugasanga inka irimo irabira cyane n'amasaha y'umugoroba ugasanga arimo nko kuza abantu kuryamira guhinga neza urumva ibyo biba byabibazo biterwa na n'imirire yahagije ku matungo niyo kiratumye cyane gutangira gutekereza mu buryo bugari uburyo tugomba kutana iki kibazo ariko nanone urebye urubyiruko mu buhinzi benshi bawasaka akazi ubuhinzi ufite n'aho bihuriye ibiza bitanduza nabi n'ibindi abantu baba bafite n'ubwo butandukanye bitekereza ariko tumaze gutekereza uburyo cyose ikoranabuhanga batumye urubyiruko rutangiye gukururwa noneho kugira yashaka yo kumenya ese twabigamo kuri tukabitegera gute niyo kibazo cyagaragaye ariko ndanabizi ko harimo n'abantu benshi atari mu Rwanda honyine bafite ibibazo nk'ibi ngibi ibira by'ibyo by'amatungo bituma amatungo agenda agira ibibazo nk'ibyo ngibyo
ye abamfasha bambwiye yuko Regis ofisieri abonetse noneho Regis we Regis ni hahandi telefone ya Regis ntabwo icamo twikomereza muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi ni Jackson Karara ni umuyobozi nshingwa bikorwa wa cooperative Uruhimbi Kageyo iyi cooperative niyo mu karere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru y'u Rwanda ikora ubwatsi bw'amatungo mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera ikibazo aba basore n'inkumi bari barangije kaminuza babona mu Rwanda bakagishakira igisubizo ni ikibazo cyo cy'ibiribwa mbese by'amatungo nibyo rero bafitiye ibisubizo nibyo turi kuganira kandi nk'uko mwabyumvise nanone ntabwo ikibazo kiri ahantu hamwe Rugwiza Ngoga Janvier wikamonyi nawe atubwiye yuko ari ikibazo kiri hirya no hino mu gihugu hanyuma bambwiye yuko kuri telefone dufite Yosefu no Innocent we
yego namahoro
urahura komeye
yego ndakomeye
irindi zina ryawe ni irihe
Nsabimana ndi mu Burundi Gitega
ye nuko Nsabima gusha ku ngingo
nagomba nshimira abantu bashingiye cooperative abandanye batera imbere
yego
yego kimwe gusa nayisomye kuri Facebook nta ni radio niko ndumviriza yapfuye kimwe gusa nagiye ngo niyo cooperative bashinze kweri abandanye batera imbere
ye nuko nicyo cyonyine washaka kumubwira
yego ahubwo namuramutse sinzi ko ari hafi
muramutse
namahoro yego ndumva ndamwumva niba ndamwumva neza namahoro
Karara ngo namahoro ye
ego ndi mu Burundi je
Innocent
oui
wamwumvise se
na namwumvise wandaye batwigisha natwigisha byanze turonkuzwa kende
ye hanyuma urashaka ko aguha adresse yese kugira ngo uzigireho kuri website yabo
ayo bakoze
Karara wamubwira website yanyu
yego bana nasanga ndiye nakutikimira kandi tikunaka kusandiza ubuntu namwe kugira ngo namwe bibafashe cyangwa babigire akamaro website yacyo ni www.ukacha.rwa
Nsabima wabyumvise neza
barakoze cyane
ye nuko na urakoze
sawa ego sawa
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se Karara mwebwe ubwanyu uko mwashinze cooperative irabatunze neza
murakoze cyane tugitangira 2020 tari abakorera gushake babiri abasanga abantu mu muryango barimo gukurenzanya amafaranga kugira ngo igitunge nk'abantu babiri batangiraga umushinga wari umushinga wa mbere mu gihugu yari ikoranabuhanga aho abantu benshi batazi wumva yari intambwe ya mbere twatangiye ariko n'ibindi kibazo cyahuye nayo kuko twatangiye mu kwezi kwa kabiri byari 2020 igeze mu kwezi kwa gatatu hazamo covid imaze gutera moto aho nyumba za mizi zitandukanye kubona uburyo twagenda neza tukisanzura n'aborozi ariko twarakomeje gukora icyo gihe gukora n'aborozi bakeya babyemerera aho mago zawo bari ariko amezi atandatu inyuma yaho ngaho twatumaze nanakora kuri kuri bwa ifite ibiro 800 mu cyumweru kwenye mpagura tukatamua huo na makaranga na mweko jano mweza katu kwa hivyo kwa shakidia mwere wabari ya wole ziru kwa hivyo mkwa naba nyongi hivyo tamira nchi aliko ni maimu waka ni zolo jara vise kwa hivyo kwa hivyo kuziemba kwa hivyo kuziemba mfanga matea kwa hivyo 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 kwa hivyo kwa hivyo aliko na hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo na vugura nisa mbaga mbiki jiyodari kutuma kutumege mpanda kutikireza ilimu jini chibwa kike waji ndia kujia kwa viki aliku nana wame ziroa imaze kwa bukati kira kuri ilo iji mbaga mbaga nakati mwenyeru kandia kuzi mba kandia mbaga 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 makuwa kangurua ule ni mbikili kwa wazani hii mwuzi tukikia awakuzi mnani wa horao na wakuzi wani wada horao aonga mnumo kufuga kukula nao change pangu wa henga meza ama karanga meza na aga meza na afi change arimo na wali ya wali na wali ya wali nzi kubaguri wali naka arimo wali ya wali kubaguri cha gati akazama wakarani ya pache na kupakuriza arimo na za mwodo kazi mbipasha kuja na makombe ya makombe ya na kuja mba uweza ni kazi kumamu kwa mwenshi kwa mwenshi kwa mwenshi kwa mwenshi kila jiki aho hali ya marge mwenshi yuhi uweza ni na kazi kandi ili mwenshi kila shimako harinambo tunaze kuja rao kandi arimo na andi maige kwa mwenye mwenshi kwa 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 mwenshi
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hanyuma se ubwo ngubwo mukora no kwino guhugura abandi borozi baza nibo babasanga cyangwa nimwe bwe mubasanga
ari niyo bakora dukoresha mu gihe abarezi ari yo ita iyo ita ita community outreach kugira dukoresha yo kugira abarezi ibikora na buhanga bitanga amazi n'amashusho yerekana mu video umurisho kumva amakureba uburyo ubyase bitegurwa uburyo ubyamenye ubyase bigirikana bikurikira uburyo avanga amoko atandukanye by'abakishigamba kandi n'ingangurikano y'amatungo arimo kujya kureba amatungo atandukanye y'ibyo kinyamwiri kimwe arimo kujya mu kuriro ibyo ari byose agenda mu mahugurwa kwa kayitanga dukoresha wa buryo yo kugera ku borozi cyane cyane ku matsinda y'aborozi ku makoperative y'aborozi tukabasanga ahantu haherereye kuhagira iyo ikora n'abandi ubundi buryo akabiri ku process y'itanga mbuga kwa nyambaga niba nawe nyambaga nayo twabonye ko ikintu cyo kutumva aborozi bakoresha ikoranabuhanga rya Facebook ya Twitter LinkedIn yo kuri website y'ingisho yo innocence atunga za rwa rwa website iyo ni nkoro z'ikoranu rumva arimo n'izo mbuga dukoresha mbuga nkoranyambaga cyangwa igihe mutange ari amahugurwa ari zo nyigisho bitanga harimo n'ubundi buryo bukoresha yo kwitabira amanama atandukanye amaforum cyangwa ihuriro ry'urubyiruko ihuriro ry'aborozi tukagira n'amahirwe yo gukora presentation cyangwa presentation tukagira umwanya muto wo kugeza amakuru ku borozi ariko harimo n'abantu nyamo badusura iyo bita consultant aborozi benshi tumaze kwakira uyu munsi muri Gicumbi tukageza muri greenhouse cyangwa yamuhinzi tukoreramo tukabereka uburyo ibyatsi bitegurwa kuva mu munsi wa mbere kugeza umunsi wa nyuma wo gusaba no kugaburira ariko izo nizo nzira zitandukanye dukoresha kugira ngo abarezi benshi babashe kubona amahugurwa cyangwa inyigisho zacu ariko na nyuma nayo naza kwibagirwa harimo amaradiyo nyinshi ijwi rya Amerika ibatse kutamuza ibiganiro nyinshi ikageza ku mbaga nini y'abanyarwanda cyangwa n'abanyamahanga abantu bose abantu babereye ikipe zibasha kugeraho bakamenya amakuru harimo radiyo ziri mu gihugu hano na RBA, RTV, harimo TV10, harimo radio imanzi, tumaze kugeza ibiganiro byacu mu maradiyo na televiziyo itandukanye kugira ngo imbaga y'abanyamahanga benshi bamaze babashe kubona amakuru ari mu gihugu.
ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Emerusabe Emile. Emerusabe? 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 Emile? Emile we? Rekada nawe ntabwo bikunda. Nuko noneho kuri telefone dufite Ngoga. Ngoga? Ngoga urahura komeye amakuru dawe no telefone iracitse mutubabarire bibaho iby'ikoranabuhanga rigiye bigira gutya bikikoroga icyakoze nagira ngo mbibutse yuko muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda ni kiganiro muri isanga turagisangira n'umutumirwa Jackson Karara umuyobozi nshingwa bikorwa wa koperative Uruhimbi Kageyo yo mu karere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru mu Rwanda ni koperative ikora ubwatsi bw'amatungo mu buryo bw'ikoranabuhanga yashinzwe n'abasore n'inkumi b'urubyiruko bari barangije kaminuza bahura n'ikibazo cy'ibiribwa by'amatungo bati dushaka noneho kubibonera igisubizo noneho rero igihe tugishaka abandi banywanya ibijwi rya Amerika tube twumva aka kazi iki Radijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda mu byukuri n'umutumirwa nawe telefone ye yari yagize gukira cika ariko yagarutse Karara urahari
ndahari ndabumva neza
nuko nagira ngo nguhe undi munywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Ngoga urahura komeye uherereye he akarere ka Rubavu mu majyaruguru y'u Rwanda oya n'uburengerazuba nuko gusha ku ngingo rero
ikibazo muri Rubavu na ho turorora ariko natwe dukunda kugeza no kuri ibyo by'amatungo ikibazo nabagiye mu kibazo ndetse akabe ahereye mu kazi cy'undi ikibazo cy'amatungo cyarakemutse ku buryo agaburira akarere kose cyangwa baracyakora nta buryo byarangira ikindi kibazo ndi mubaze nsanga irenga nshinga byaremye kwirira ibyacu gusa
subiramo ikibazo cya kabiri
cyo cyakabiri ndikubaza umuntu atuzi ko yamenyereye kugira ibyacu gusa bidafite ibindi byongerewe none iyo baguha ibyo by'amatungo bagiye bakora babihaye nk'inka ndetse n'umusaruro wabo urize umutaho yize ubuziranenge cyane n'ubuziranenge kuko kizimwe nga iyo hadi nga ikagishe n'icyo ibikoresho runaka usanga yangiriza abantu n'abatekani mu nyamaswa icyo nk'ibyo ibyo bijya bakora urize kubyo
Ngoga telefone yawe ntabwo ivuga neza kuburyo je kugiti cyane ntabwo numva neza ikibazo kubera ko telefone itavuga neza none wabuhindiye aho ngaho
ariko ngiye niba cyumvise n'akibazo cyangwa n'ikipunje
icyambere nicyo numvise neza naho ubundi telefone ntabwo ivuga neza urakoze cyane telefone yawe ntabwo ivuga neza pe ntabwo ijwi ryawe riri gusohoka ku buryo butomoye nukumbabarira nukurakoze karara komine nanjye ngo komine akarere ka Gicumbi kose ubungubu ndumva aricyo kibazo Ngoga yabazaga gafite ubwatsi bw'amatungo buhagije ku buryo Gicumbi yihagije radijwi rya Amerika yego
uko namwumva cyemeza ikibazo cya mbere nacyumvise cya kabiri nacyo nageze gukuramo ikeya yari yagishatse kubaza cyane kujyanye na ubuziranenge n'uburyo tuvanga amoko atandukanye bwacu ndumva ni ikibazo cya kabiri yavuga ariko cya mbere reka mbanze mere muri Gicumbi uko nabivuze imbere imwe mu mbogamizi dufite nuko aborozi benshi ntabwo baramenya ibisubizo dufite twakoresheje imbaraga nyinshi twagerageje urabize nk'urubyiruko rwishakira igisubizo hari aho tugera ariko haramo n'abandi tufatanya turimo turafatanya mu nzego za karere ndavuga akarere ka Gicumbi kadufashe cyane cyane mu kwitabira amanama atandukanye n'aborozi ihuriro ritandukanye n'aborozi tukagisha amakuru ariko niko karere kadufite n'aborozi dufite n'abakiriya benshi urumva Gicumbi noneho ni ahantu hari mu musozi bafite ahantu hatoye yegenge ko harimo n'amaterasi ariko nayo iyo amaterasi nubwo bahingamo za metegas cyangwa rubingo ntabwo ari rubingo rubasha gutunga inka mu gihe cyose cy'imashini gikimbura mu bihe runaka ariko uyu munsi nibo benshi bitabira mu gukoresha ubwatsi bwacu duhingamo ndumva harimo n'umunyamakuru Eric yagiye buta yabashije kubaza umwe mu borozi amubwira ko barabukoresha urumva igisubizo cyacu kirimo kirenge cyaguka ariko kikanaguka kuko nta mahirwe muri bizinesi dufite uyu munsi ntabwo tuhahera mu karere kamwe konyine kugira ngo n'utumikire tutabasha kugeraho kugira ngo ubuziranenge iki ndamwizeza ijana ku ijana ko ibyasubiye gukora uyu munsi gukurikiza ubuziranenge kandi bugategurwa mu buryo bw'ubuhanga bukoresha inzira zose zishoboka hari ikintu bita besi agoronomike purakisizi tubasha kubona imbuto tubanza twayipima mbere yo gutangira kuyikoresha tugapima ubuheke yuko yumye neza tugapima aflatoxini levo dufata za zindi zidafite aflatoxini ariko na za zindi zifite hari imiti zikoreshwa zitwa toxini bayingazi bituma za levo zikiri hasi zikomeza zidakomeza cyangwa zikimiki zidakura ariko icyo narengaho kuri iyo ngingo ni uko tubasha kuyicukura za binyamiti cyangwa imbuto tukoresha gukoresha n'umuti mwiza ariko inyamiti tumaze gusoza kuyicukura harimo kumika amaze kumika harimo kuhira inzira ndende ikoresha kugira ngo abone bwa bwatsi ariko imikino kimwe ukaba wose abona bwa bwatsi ikintu kije ubuziranenge ntabwo ari cyo cyonyine kireba harimo n'abandi zindi nzego zirebera aborozi kuko niyo babizi ndimo kuvuga ikigo cy'igihugu gishinzwe uborozi muri bibiri bita RAB gihora gifasha mu bujyanama bujyanye na konti konti mu buryo tutagira bwa bwatsi harimo n'ikindi kigo kigarika nacyo cyaregeye ni inama yo kubanza gupimisha bya byatsi ku buryo tugira amakuru y'uko nta kibazo cya mycotoxin bwa burozi butera uburozi mu matungo noneho bikanagera kukuwa ni wamaja kukuwa ishajari kumo kama kumangari wa matari wa maji ni uza nje yote jana kuchumatamu za kwa ya kuja kukulia mingi
ye ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Nduwimana Innocent. Nduwimana
yego
urahura koma
yego ndakomeye ndashimira Imana hano mu Burundi mukanyosha
ye mukanyosha ni ibujumbura
ndimubujumbura hano mu gisagara cha bujumbura
ye akabazo kagufi ya kuko telefone yawe ndumva irimo makaraza
ya kama tureka dushimire uko kwa kite cooperative yo kwingunganya ikaza iratanga ibiryo kugira abantu bashikirwe twumvise kwabura ibiryo by'ibifungurwa twasaba yuko twobateza intete yuko bagakora bakarondera umwimbu mwinshi kugira ukwire abanyagihugu ama icyo twasaba nimba iyo koperative wagize abanywanyi babo badakwiye bavuga bagashyiramo nk'abandi kugira umusaruro ubandanye uduga kugira ibyimbugwa nyine bibandanye bikwira cyo cyiyumvira igitekerezo na resise
mu magambo makeya nimba nakurikiye neza uravuga kubaha impete none se urahinga wowe urarima
Jewe ndarima sanzo ndima ndumurimi.
None ukaba ushaka yuko bagura intete zawe.
Nimba abashaka yuko numvise kwabura nk'ibiryo bakasaba nk'umashyamwe bakabongeza nk'umwimbo kugira nabo babandanye batera imbere cyane.
Icyo ni icya kabiri cy'ukuntu bashobora kubona abandi banyamuryango nimba banabashaka ubwo ngo aragusubiza. Urakoze cyane Nduwima.
Murakoze kutwibuka kandi muzokwama mutwibuka hano mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura.
Tuzabigerageza kandi turimo turabigerageza.
Murakoze cyane.
Nuko ku ijwi rya Amerika kuri telefone dufite umugabo wanditse ko yitwa Trump w'Iburera Rwerere ariko ubundi akaba yitwa Evariste. Niko Trump w'Iburera. Ubundi witwa Evariste irindi nde?
Ubundi witwa Evariste nzabona
impa we nuko gusha ku ngingo.
Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda ibiryo by'amatungo
yego
bikomeje kubura nk'uko mwabikomojeho. Noneho iyo kampani yakageyo ikora ibiryo by'amatungo
yego
ndumva iyo kampani ishobora kugira mu majyaruguru y'u Rwanda nta zindi mbayinumve. Uretse ko abasarani nta kuntu bashinga amashami mu turere twose aborozi bakagerayo bibonera hafi ese ntabwo bihenda biba bihagaze bite?
Ariko rero nzabona impa icyo ndumva yari yagikomojeho nko muri Rubavu ndumva yavuze ko hari ishami ry'iyi koperative uruhembi kageyo.
None mu majyaruguru y'u Rwanda ni kageyo gicumbi gutabari
yavuze na Rubavu yego ni mu burengerazuba.
Rubavu ni kure cyane rero
reka rakubwira
babyegereza abaturage hafi nibura buri karere. Nubu hari mu karere ka Burera dukeneye ibiryo by'amatungo. Nubu turi kubura ubwatsi kandi bari hafi hafi bakigoboka cyane izuba riri kuva hose harumye. None kugira ngo uve mu karere ka Burera ujye kuzana ubwatsi bw'amatungo igicumbi aho abantu bakoresha ni kure cyane.
Niko se nzabona impa
kami
Burera ko atari kure cyane ya Gicumbi ntabwo wasimbukirayo mukabonana. Ntabwo mvuze uyu munsi simvuze ngo bikore uyu munsi ariko urimo uzasimbuka hanyuma ubarebe.
Bagomba kugera hose, murakoze cyane.
Ye, na urakoze cyane. Karara, aba bantu babiri
turi kumwe n'abantu.
Ye, turabashimiye cyane rwose. Karara, uyu ndu w'Imana Innocenti uri Bujumbura na Nzabona Impa Evariste w'i Burera babwirire.
Yego. Bwana Thomas, urakoze cyane. Reka mbanze nsubize Innocenti wa Bujumbura. Arimo kuvuga ko tumugurira imite. Imite namugurira ni uko ari gahunda yita African Continental Free Trade Area. Ni uburyo gukora ubucuruzi muri Afurika, Afurika irafunguye. Ubucuruzi bwacu ntabwo bugomba guhera mu gihugu kimwe cyangwa ikindi, bugomba no kwambuka imipaka ikanacunga ibyaha byose muri Afurika. Noneho nubwo tugurira uyu munsi, tugurira imyaka cyangwa bya binyampeke tugurira mu Rwanda, ndetse tubikoraga muri Kenya, ariko noneho turimo amaze kubaka ubushobozi bugaragara mu Banyarwanda ku buryo za mbuto zose zishobora kuzwa mu mbere mu gihugu. Ariko uko tugenda twaguka tugakinira nyinshi cyane, ugasanga none amasoko yacu bagomba kwibanda ahantu hamwe honyine, aho ahandi hose haboneka amarge kubona byanze cyo twazifata. Rero Innocenti nifuza wenda kubona na Mureze tukanamenya ibinyampeke afite, tukanavugana, wenda biba byiza tubashe kubona uburyo twakontakti ye byadufasha. Ariko natwe tuzaza gutanga kontakti yacu niba hari abandi babikeneye. Ikindi cya kabiri ni kujyanye na Governor Yero mukuru twavugaga, reka niba hari indi yancitse Bwana Thomas twamubwira.
Uravuga
Evariste wa Burera?
Yego. Waruvuze akabazo ka kabiri ka Kandru w'Imana?
Ya,
Nduwimana nyine akambere kubagurira intete mbese ni wabyumvise ni nk'amasaka, ingano, ibintu nk'ibyo. Nuko ahubwo kandi kabazo yavugaga ati muzaguka gute, muzafata abandi banyamuryango gute kugira ngo namwe mukomere kurushaho? Icyo gitekerezo kirahari?
Ikibiriyo kirahari kuko ikigo cyabitemo kiragenda ni koperative, ubundi birimo biragenda yaguka kandi urabizi koperative na wagira ngo arabishingiro biragenda tuyagura bitewe n'ubumenyi bwihariye butuma tugenda dukura, ariko harimo n'ubundi mushobozi undi munyamuryango ashobora kuzamo akayongera ingufu koperative uburyo mu bimwe mu bishoramari. Uyu nawe ari undi mukiro tumena uyu munsi utekereza uko tugomba kutanga kuriza mama kugira ngo twongere ubushobozi bwa koperative bajya guhaza isoko rihari uyu munsi. Iyo nayo iri muri gahunda, ntabwo iremezwa n'inama rusange, ariko yarateguwe na komite nyobozi tumaze kucyashisha ibitekerezo bitandukanye n'abandi bantu b'abahanga bafite ibitekerezo bishobora gutuma koperative yacu yagara neza kandi ikarushaho kutera intambwe mu gukemura ibibazo bihari.
Yeee
wenda kuri Evariste wa Burera afite ikinda yumva cyane rwose kuko uyu munsi uvuye iwacu kugira ngo arimo akana, kandi bariya n'aborozi baba bari mu bice bitandukanye bya karere k'amajyaruguru ikeneye kongera ibikorwa byacu. Iyi ngiyi ni ingufu hari aho tugarukira fede, ariko ntabwo bituma bitubuza gukomeza gushakisha izindi mbaraga. Harimo abafatanya bikorwa bahari uyu munsi dukorana nabo tugerageza kunoza ibiganiro kugira ngo turenye ibitugu tubashe kugira zindi pimase cyangwa za nyubako zihingamo atleast buri karere kagire pimase imwe izabasha kuzigemura ubwatsi mu ishuri bw'abarimu. Yongera rero tubagurira za ibinyamite niko karere ka mbere tumenye ibinyamite afite amoko atandukanye y'ibinyampeke, ariko ukangije kungana na n'indi yitwa Orushanga Bali tuzabageraho. Ariko nifuza nawe kuganira nawe ku buryo twatangira no kugemura kariya karere ka Burera kuko nagari kure cyane natwe tujyanje mu kugemura uyu munsi.
Ye, mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro Murisanga, turaganira ku bibazo by'ibiribwa by'amatungo n'igisubizo. Abasore n'inkumi bo muri Gicumbi ni mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda bashatse bibibumbiye muri koperative yitwa Uruhimbikageyo. Umutumirwa rero ni umuyobozi nshingwa bikorwa w'iyi koperative Uruhimbikageyo, ni Jackson Karara. Kuri telefone dufite Emmanuel Ndereyimana na Idrissa Bakungu. Reka duhere kuri Ndereyimana. Ndereyimana we,
karame karame,
urahura komeye?
Ndakomeye kamirindi.
Bwira umutumirwa aho uherereye.
Umutumirwa ndamubwira ko ndi Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ye, ngusha ku ngingo.
Ubwo ngusha ku ngingo, nge nagiraga ngo mwibarize utubazo tubiri. Kibazo cya mbere, ese koperative yabo ishobora kwaguka ikaba yakorera mu tundi turere tw'u Rwanda?
Icyo yaramaze kugisubiza.
Akabazo ka kabiri, ndagira ngo mubaze ni gute umuntu ashobora gufata biriya bisigadwa by'umuceri cyangwa iby'ingano akaba yabibyazamo ibindi biribwa amatungo ashobora gukoresha mu kurya.
Ye, urakoze cyane. Reka icyo ngicyo kigusubize. Naho ubundi ikindi cyo kwaguka, ubwo uraza kujya kuri ku rubuga rwacu waeshatu akadomo radio yacu veo akadomo com uze kubikurikira rwose yabisobanuye neza. Urakoze.
Murakoze namwe cyo ya Amerika.
Yewe. Hanyuma tuhamagare na Idrissa Bakungu, nuko umutumirwa Jackson Karara abasubirize rimwe. Bakungu.
Murakoze cyane. Mwiriwe.
Wiriwe neza. Uherereye he?
Menerari Kigali mu Rwanda.
Yego, gusha ku ngingo.
Yego, cyambere cyane kinzanye ni ukugira ngo nshimire ubwo rubyiruko rwakoze ibintu byiza cyane, kubera ko muri iyi menshi nyine yari ahantu henshi hagiye hagoboka ibyo bakoze bagiye babigura cyane. Nkamwibariza ngo bagira iki ubundi rubyiruko rukiri gifite amaboko batakuye mu ntoki nyine, bahaguruke bakure nyine urubyiruko nyine kugira ngo nkamwibariza ngo bakwegereye leta ko twumvishije iyo gahunda ari nziza, kugira ngo leta nyine ishiremo nkunganize kugira ngo n'abaturage bo hasi bibashe kubageraho. Kandi nkabibariza ngo ibiro nyine bigarukira kuri bingahe? Ari umuturage nyine ufite ubushobozi bukeya, wenda badufashije bagakora mu biro bitanu, ibiro icumi, ibiro mirongo itanu, ibi n'ibiro ijana byaba byiza.
Umva Idrissa.
Yego.
Umutumirwa telefone ye yongeye iracika, nagira ngo wowe tube tugumanye.
Yego.
Mu gihe bakimushaka. Kuko.
Yego, nta kibazo.
Ye, ndifuza yuko utu tubazo twawe nko ku kibazo cyo kugira inama urundi rubyiruko rufite amaboko, we nta gatekerezo waba ufiteho?
Yewe, nuko mora mbivuga buri munsi, nuko urubyiruko rugomba gukura amaboko mu mifuko rukitabira isoko ry'umurimo, kubera twebwe Abanyafurika ndetse n'Abanyarwanda twese nitwebwe ubwacu tugomba kwiha agaciro tugakura amaboko mu mifuko tugakora, kuko tudakoze ntabwo twateza igihugu cyacu imbere. Twebwe urubyiruko dukure amaboko mu mifuko, dukore cyane n'abikorera muri makeya
nk'uko nabo bagize gutya bishyira hamwe bashyiraho iriya koperative.
Yego, ni ukuvuga ngo bitabire kwishyira hamwe nyine, kuko bishyize hamwe nta bwenge, ubwenge nyine bw'abantu benshi nyine bubyara umusaruro mwiza cyane.
Ye, nuko noneho umutumirwa yagarutse, nagira ngo ngusabe wongere umusubiriremo neza utubazo twawe.
Yego, nta kibazo.
Ye, umwanya ni uwawe.
Yego, baje kumusuhuza nyine, namwibariza utubazo dukeya nyine twamusabaga. Nicyo nari maze gusoreza ni uko bafata ngo bagashyira wa musaruro wabo mu biro, bakavuga guhera ku biro icumi, guhera ku biro makumyabiri, kuzamura kuri mirongo itanu, kugeza ku biro ijana. Uwo musaruro ukagera ku muntu wese bitewe n'ubushobozi afite. Kandi nkayongera nkamwisabira ngo ni ukuvuga ngo begere leta nyine, kuko itumvishije iriya gahunda ari nziza cyane, kandi namushimira begere leta kubera uriya musaruro kugira ugere ku banyarwanda bose.
Ubwo urashaka kuvuga ko leta yabafasha yabafasha mbese kugera ahantu hanini henshi?
kugera ahantu hanini cyane kugira ngo bagure n'umusaruro wabo urenga Afurika no hanze hose.
Urenga Afurika.
Mbere ya byose tugomba kubanza kwihaza nyine uwo musaruro uboneka inaha mu Rwanda nyine tuzasarurira abanyamahanga.
Nuko hanyuma rero no kugira inama urundi rubyiruko nabyo ubwo mu bwaraza kugira icyo bivugaho. Urakoze cyane bakungu.
Murakoze cyane.
Karara wagarutse?
Nagarutse rwose kandi nari kinze kubyagene amakara mu Rwanda nayo ibibazo. Nagarutse.
Nuko mbese mu magambo makeya twari dufite ikibazo cya Ndereyimana Emmanuel w'Ikarongi avuga ati wabagiriye ihe nama y'ukuntu ibisigazwa by'impeke byabyara ibiryo babivanga gute bikabyara ibiryo by'amatungo hanyuma bakungu we wamwumvise.
Birashoboka gufata ikinyamuke ukagira indoro gasi kandi ukagira indoro gasi gifite intungamubiri nyinshi. Ubundi ibinyamuke kimwe yaba ifite intungamubiri ikigize bitinshi ariko kwa kundi ugenda ukabihinga birakanguka nyine kuvuga rero cyangwa ngo gukoresha birakanguka nyine kuvuga ngo kutagenda bitagenda byiyongera kikuba kenshi nyine kuvuga ikigero cy'imiti ugomba kugaburira amatungo kuko amatungo afite ibyo bikorwa mu miti itandukanye. Iyo nayo namugeye inama kompanyi yacu atuhamagaye twamugereye inama n'abandi bose mu mbuga zose zikoresha turahari. Ikindi kakaba ni kurubyiruko yaravuga ngo ushake kwihuta ugenda wenyine ushake kugera kure ujyana abandi. Koperative ni imwe mu nkingi ikenewe urubyiruko ushobora kugera kure kandi ukanazamukana benshi icyarimwe. Rero kuyiyunga mu makoperative birafasha. Ni kera mu kubona ubushobozi cyane kuba usengera ubumenyi n'abandi bo bashobora kuza kubona inama ndabashaka abantu n'ibindi bihamo. Inama ni kurubyiruko ni ahantu hahe ntabwo uyu munsi nuko tugomba kubiza imbaraga kugira ngo tugere ku mibiri kandi buri gisubizo buri kibazo gihari muri iki gihe ni amahirwe ni amahirwe ku rubyiruko kugira ngo biyongere bafashe.
Nuko noneho rero Idrissa Bakungu yari yavuze ati mwari mukwiye kwegera leta kugira ngo ibafashe no kugera hanze y'u Rwanda. Ibyo byo hari imigambi mufiteho.
Icyo ni nari komeje cyane byo kwakira ya wowe cyane cyane. Hari cyako twabo mu ya Dubai ari mu mashaka n'izindi cyako byo hari ya. N'ubwo n'ubwo bwo leta ntibyaza kibyo cyinjwe n'ibindi byo kumuka kumuka. Kumiigwa kishinda mitarika kwanda kutoka mpashima kutishinda kutahadiji ni chiko chaleka kete mitari uli niyo ishinda kutanga biyango nga nukure wa ilikozide biya wiko jama chungo nukure na ilikozide msaga kutango ya makuwa wazi kumi ina ya andore itaka uli ukongra wisho wazi hibi kishwa kuwa reza hama kwa rime ili kuchubizi kumiigwa kishwa chawashi kuwa kuberaho ariko kuno ingira kora tanziye na bakora gera kure inzego za ariko kuno kuri kuri bino makuru za ariko bakora ibikorwa mu cyo cyose ni maro mu hore ku nje nayo uyu munsi ni kuri ibyo kwa bitsuye bari ni cyane wode ya etan kubisha kiba ni kuri ko ni bizi yango atiri ni gero karere tubone kutakalipo ya tafora mwa kukwa chikikwa mkwara mzo mkwara mzo chikikwa mwa kama nchi liza liza abdo mamo mwa hiyo ya izote kwa tatozi pijia mkwara mzo mwana awa kishinda izote mzo biyacho mzo abdo mkwara mzo biyacho mkwara mzo na hazi juu mjira mkwara mbreza kivini.
Nanone Bakungu yari yavuze ati mwakora mwajya mukora ibiryo bifite uburemere butandukanye mbese bigenda birutana ibiro bitanu icumi gutyo ati kugira ngo n'umuturage ufite amikoro make yabimugereho byo wamubwira iki?
Yego kandi ko rwo kuko abore cyenda uyu munsi nagari abantu bari
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nanone tugize akabazo na telefone y'umutumirwa hagati aho ngaho nyine yarari masubiza abakungu kuri telefone kandi dufite nitanga Simo noneho nawe reka mbe muzanye tube tuvugana numve utubazo twe hanyuma turaza kureba niba umushyitsi Karara Jackson telefone yongera igakunda akagaruka nitanga urahura komeye yego yego uherereye hehe mu Rwanda amagana he Kamonyi nuko wari ufite igitekerezo ariko rero nawe telefone yawe ntabwo ivuga neza nawe telefone yawe ntabwo ivuga neza wakwigira ku ruhande gato tukareba nimba hari icyo twunguka yego noneho ndakumva neza
nikumva ubutumirwa mwibanze ku biryo by'amatungo ariko mwibanze ku biryo by'inka cyane kandi ikibazo kinini wenda nuretse ko naho gihari ariko no ku biryo by'ingurube muri iyi minsi usanga ibiciro byabyo birahenze cyane kuruta kandi wenda uburyo ibikorwa n'ibikorwamo nta handi biva mu gihugu nanone ikindi aje kubwira ese guhera ku ibiryo by'amatungo ibyo ntibiterwa na wenda n'ibikorwa remezo bitaraba byinshi mu gihugu
niko dusubiye inyuma gatoya uragira ngo umenye ibiryo by'amatungo n'ayo amatungo babikorera kuko wavuze ngo twibanze ku nka gusa niyitanga nawe telefone ntabwo ivuga neza rwose niyitanga urakoze cyane mu magambo makeya karara wagarutse
nagarutse
ye niko uyu mugabo niyitanga Simo wo ku Kamonyi aravuga ngo twibanze ku nka gusa ubundi ibiribwa by'amatungo mukora na yahe matungo
na matungo maremare na matungo magufi nabanje kuvuga ko harimo ibyo by'inkoko birahari harimo ibyo cyane cyane ibyo bimaze gutegurwa mu minsi ine ibyo by'ingurube inama ihene n'inkwavu ni ibyo bitegurwa mu minsi itandatu umunsi wa gatandatu maze gusarura ukagaburira inka ni munsi irindwi urumva n'andi matungo nk'ingurube arimo kuvuga turayifite kandi tuvanga amoko atandukanye y'ubwatsi ku buryo ingurube ribasha kubona za ntungamubiri zubaka na za ntungamubiri zitanga imbaraga zibasha no kororoka ariko kandi n'ikiguzi cyiyendutse rero uyu munsi ikiro cy'ibiryo by'ingurube tuguhe 180 kandi ni ibiryo bivanze amoko atandukanye ingurube yarya
nuko muri ibyo byose muri ako kazi mukora mu magambo macya cyane ibidukikije ntabwo mubyangiza nta n'ubwo muhumanya ikirere
ahubwo turimo kubungabunga kuko urebye tukoresha amazi y'imvura amazi turayafata tugashyira mu matanki ibigega tukabikoresha mu kuhira kandi ari amazi turayapima tukanamenya ko ntabwo ari acidic ishobora gutwika ikindi cya kabiri ubutaka urumva ntabwo tuyangiriza turawubungabunga kuko ntabwo dukoresha ubutaka mu guhinga harimo na bya biryo bituma bigabanya imyuka ituruka ku matungo zita metheni ya metheni iri mumwe mu myuka ihungabanya ikirere kikanangiza ikirere
nuko
urabungabunga
ye twanzura nanone mu masogonda make cyane abantu bateze amatwi ijwi rya Amerika nawe bagukurikiye bahe telefone bashobora kukubonaho bibaye ngombwa
murakoze cyane nomero yanjye telefone ni +250 cyangwa plus niba
guteranya
250 7 8 4 5 1 8 4 7 kansubiremo guteranya 250 7 8 4 5 1 8 4 7
Jackson Karara umuyobozi nshingwabikorwa wa koperative Uruhimbi Kageyo mu karere ka Gicumbi ndagushimiye cyane